Igitabo cya Esteri, igice cya mbere. Ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi, Ahasuwerusi uwo ni we wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya, umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'i Shushani. Mu mwaka wa gatatu ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya, abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje, iyo minsi yari 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'i Shushani, abakomeye n'aboroheje, bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kurya mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Umwamikazi yanga kwitaba umwami. Nuko ku munsi wa 7, umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami ahera ko abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Marisena na Memukani, abatware 7 b'Ubuperesi n'Ubumedi aribo bashyikiraga umwami bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti, turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekesheje inkone? Memukani asubiriza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose, kuko iby'umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ku mwamikazi Vashiti amwita bakanga. Ndetse uyu munsi abatware kazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva iby'umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Umwami niyemera inama ategeka itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi rye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agiha undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaza iteka umwami agiye guca rikwire mu gihugu cye cyose, kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje. Iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami ahera ko abigenza uko Memukani yamugiriye inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana.